katikati ili pazoro na bevale music kesa mko mapesa loni dadoni mova wala mova wala ocha waba wale Kampala mova wala mova wala mova wala uya kiride mubaya
amani manji
kasipidi gangi amani manji na kasete tukali na mubu.
Yeah,
we got everything up for low daddy. Come here, Ugandan boy. Inya nyama ninya suku ninya ndiso. Come here, Ugandan boy.